Ni benga in bolonobla la novembre kalo samba fla ani mugani fla. Kalo woro o kofe Moscou ka soroka bi Ukraine jamanaka. Mi senfe Rusila jamanaka kenre kele bolo Wagner na nyamoya tumbe Evgeny Prigozhin bolo. Joro buyana akunya la kosebe uka kele daka kono. Sanfe jata la unabe wole ko sateliti ka ja chama de yira ka Wagner ka kele bolo wuli ka jo la kolosi frafina gunka. Ani ka fara uka mugu soka mi mase ka sera soro juin kalo wati. Ukera sababu ye kuka jekulu jense foka tase anyamgo ba Prigozhin ale ka fatulima. Ale metun la ko donen ba do ko Wagner ka kenre kele bolo ongloma ba dodu. A fatura utukalo samba flani mugani saba. Inafo nazala la gunga na ulaka na bolo nyamgo do ka fola AFP ka kuna fone ndi soula. Benkando o gafe uyera kuna fone ndi so AFP fe min tu sebane nungle kana ane rusikan na bolo nobla la novembre kalo kile tan ane duru samba flani mugani fla shin jamanaka jekulu do fe Beijing min bi wele ko societe Beijing Newsy Technology Co LTD uluye sanfe jatalan satelliti fla de firi akunde tuye ka fere teliman do ngini kata shin jamanaka ni chakeda ko folenima no bi wele ko Shangyang Satellite Technology CGST nika fruit o dugu kono ni chakeda da ko fale saka saka lu ya ira ka fo kan na fulu ko sira do tumela teme virusula jamana ka kenre Wagner nyemgo Prigozhin ale fe na folo mi bora ka do o konyala temena dollar wari million bisaba nyona no bebe yang na folo million kema fla ani bisaba ni duruma mi bora ka do ni sante swahana jatalain satellite la ani ka fara ala barali o musakauka abenka mbulo no bla la fene ka nyeshi barake mino ma mimbe jako kunka na langinina o kera sababu ye ka kenre kele bolo Wagner akaseka jachama de soro nini sanfe jatala nye noe satelliti ye Ukraine ani farafina gunga na jamana doka yora mununa ni Wagner kele cha utundaga limbadwe inafo Libi Sudan Republic Centrafrique kafara malika AFP ala sechukumina nazara la ton uka kunafone ndi bolo fara mimbe deyene kunafone nunu bela jelen labla chakadami mason atoka ye ni kunafone nunu konyala